Yeah, NBM. Aniga boy koen muka na kahiak,
na mata boy.
Ijo na muka hiak, guno mwaka nitabai novu hiak, tinovu hiaka, abu kubatu kwaka. Yeah, Ole Kid Promotions, Binix Entertainment Uganda, bona muba champion.
Tuli champion.
Yeah,
tuli champion.
Mazima,
tuli champion.
Otakana,
otakana bunyolo yona nitwe ba champion.
Champion, let's start. Kuba champion utokwe taga bulikimo. Otatina ngutoina na kamo. Nebya ruhanga vye taga kulinda muna hawekyo. We taga kugumamo. Na inawe na kabanza kukoramo. Ekyo kiamu yambo walai ya funamo. Niga boy talanta nyinamo. Lunyo flow walai tugirimo. Bafeke mwana murugemo. Mata boy mwana tulikimo. Habo kuba tuina zimilion. Hakuwakana Bakwezi Macron, oh yeah, of Okina Patron, Guava Yaye, Mana Tuli Champion, Hoima, Tuli Champion, Masini,
Tuli Champion,
Kagadi,
Tuli Champion.
Tuli champion.
Yeah,
tuli champion.
Mazima,
tuli champion.
Otakana,
otakana bunyolo yona nitwe ba champion.
Champion.
Listen, we are champion. We are so fresh and clean in the lockdown. Now we are champion. Just see where yongera mwa man. Ayazala wagadura I think you have seen. Atamatirote niganye hambiri za fan. M-A-T-A nigga by Cohen. Ah, tukuchamu kankachai ya flaska. We are forever mazima guno mwaka. Akusiwa muwalai tukumoleka. Hite kuwa wa mumaise nungomuika. Barapavo na bakuiru kila mukisaka. Iwe vasitedo weteka nizekuseka.
Tuli champion.
Yeah,
tuli champion.
Mazima,
tuli champion.
Otakana,
otakana bunyolo yona nitwe ba champion.
Champion.
Ronaldo tumusime.
Ali champion.
Asinansi na kasule.
Bali champion.
Wudu zina gloss.
Bali champion.
Jackie zambadi na Esther.
Bali champion.
Apuli tati zina Saroni.
Bali champion.
Firu Dimaso na Fredo.
Bali champion.
Godwin na Avani.
Bali champion.
Buso Momo na Jonah.
Bali champion.
Denogres Binix na Maturere.
Bali champion.
Obama,
Bali champion.
Apollo Musk na King Eddie.
Bali champion.
Tuli champion.
Yeah,
tuli champion.
Mazima,
tuli champion.
Otakana,
otakana bunyolo yona nitwe ba champion.
Champion. Yeah. Big up to the damn one producer Favor G and the great man Taya Yanga Mulo Uganda. Respect in all aspects.